Kakati asaba muku wazadde kusana basomesa mu district ye mukono bagamba nti government ngeita mu ministry y'ebyenjigiriza mu ggwanga erabika nga eyalengerere waliwo okuleeta ensoma empya nnyo kalikiramu ye bagamba nti eyambye nnyo abayizi okusoma nga bakwatako wamu n'okweyimirizaawo mu bulamu obwabwe obw'omu maaso naddala nga emisomo gyabwe bagikubye oluku mu mutwe bino byonna bituukiddwako ku ssomero lya gavumenti eriyitibwa Nabataba Senior Secondary School abayizi ab'essomero lino babadde boolesa ebimu ku ebyo bye basoma mu nsoma empya Mwole sogo batumye Annual Science Fair biyabi mukaga. Eri abazadde baabwe kusana abamu kubagenya bayitiddwa nga mubibolesezza mubaddemu ebyobulimi ngatako n'ebya science. Abantu bano basinzidde wano. Abazadde bano wano basinzidde. Basonga ku ebyo bagambye nti bikulu nnyo era endowooza zaabwe ziwulikise bweziti ku nsonga y'emu.
Tomene mpya egenda kutumbulira ddala ebyenjigiriza naddala okubanga abantu basobola okwetandikirawo emirimu okubira ddala mu maka kubanga omulundi guli abaana abadde nga basoma ne basoma Napoleoni n'atuwa okumalako senior six nga talina ky'asobola kukola naye ensoma eno empya omwana agenda kubaawo ng'asobola okugenda okuyiiya era neyetandikirawo omulimu gw'omu mutwe ekimuyamba kubanga alina omulimu mw'asobola okujjajjamba ate nekyongera kunyingiza mu maka
edda bwe twasomeranga babanga ne farmers club n'ebyafa naye kati byo bikabikoze eki bikomyewo n'olwekyo enteekateeka eno nti okulabika nti nno abaana bafuna ekinyusi bali ku hand on so si kubalimbalimba ebintu ebiri mu kiyore olwesso gunsanyusizza nnyo gubadde mulungi era bwe tunaagenda wetu uganda ejja kugenda mu maaso
kussa mu nyama enkola nyanyuka likira ekitooka eno enkola eyambye nnyo omwana waffe kati abali wano asomera ddala kino ekigenda okumugasa
omukulu w'essomero lino Suubo Susan kwe kugamba nti omwoleso nga guno guyamba nnyo abayizi naddala nga gubongeramu obuyiiya wamu n'okuzimba abantu abanaabeera ab'omugaso eri eggwanga mu biseera eby'omu maaso
era nga we mulabye pulojekiti ezisinga wano ezisukka mu 10 zonna ziri besi ku ebyo abasomesa baabwe bye babasomesezza mu bibiina tusuubira nti omuyizi takoma ku kibiina naye etambulidde ku mulamwa ogwa creativity innovativeness obuyiiya abaana okuba nti bayiiya babijja mu bigambo ne babiteeka mu bikolwa kiyamba abaana nti it is hands on
Omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti ye Mukono Yiga Moses naye kwe kusinziira ku mukolo gwe gumu watyo n'awanjagira abazadde okutwala abayizi baabwe mu masomero gokka agalina ebisaanyizo olw'ensonga nti mu kitundu eky'e Mukono kizuuliddwa nti manja ku masomero gameruseewo kyokka nga tegalina bisaanyizo
abazadde beewala okutwala abaana mu masomero agatali licensed kubanga ministry eri very clear n'amasomero agatali licensed bagaggale tulina amasomero mangi muno tegalina licensi gabba abazadde agamu galiawo gali mu bubaawo so nkubiriza abazadde batwale mu masomero ga gavumenti oba amasomero ga private agali licensed